iskoolimaadka gelinkii dambe ee shalay ka dhacay degmada ceelbard ee gobolka Bakool ayaa yimid kadib markii uu ismaandhaaf soo kala dhex galay qaar ka mid a ciidamada milatariga ee dowladda federaalk ee ku sugan degmada ceelbard. Goob joogayaal ceelbard aan kala xiriira ayaa ii xaqiijiyey in tacshiirada ay isweydaarsadeen ciidamada oo muddo kooban socotay ay ku geeriyoodeen lix ka mid a askarta dagaalantay. Guddoomiye ku-xigeenka degmada ceelbard ee gobolka Bakool, cumar boorow, oo aan khadka telefoonka kula xiriira ayaa ii sheegay xaaladda ceelbard inay degan tahay, xabadana ay si iskeeda u istaagtay iyadoo aysan weli jirin cid kala dhex gashay ciidamada dagaalamay.
intuusan askari inuu soo daayo rabay gaarin ayaa maaragtay ninka guday maaragtay isdhaaf dhaafeen oo hadal isdhaafsadeen. marka saas la agmiyo waa horta dhibka ku dhaco askarigu kuwa lagu dilay.
waa gartay marka ciidamada dagaalame waa ciidamo noocee?
ciidanka dagaalame ciidankii askarigu la dilay ka tirsanaa oo maaragtay u joogay hirgalka wejigiisa labaad maaragtay gobolka guud ahaan koonfur galbeed gaar ahaan gobolka dhexeel ka bilaaban lahaa u joogay degmada ceelbard buu ahaa iyo ururkii ururada deganaa oo maaragtay isagana shaguutada ka tirsanaa oo maaragtay ceelbard deganaa buu ahaa.
waa gartay marka khasaaraha ka dhashay dagaalka maanta ka dhacay ceelbard intuu la egyahay?
khasaaraha waayo dhimashada way jirtaa maaragtay labada dhinacba ilaa adii maaragtay dhimashada shan iyo meelahaas ay maaragtay gaaraysaa dhaawacan ilaa dadweyne labada dhinacba. midda kale wiilka askariga marka la dilaayay maaragtay dilka bandiilaha guutada loola socday oo maadaama halkaa keliya istaafka la socday istaafka lagu hormaraa la yiri isaga ilaah baa badbaadsiyo maaragtay lagudiisa ku baxsado u wacay.
xaaladda degmada ceelbard ee xilligan waa sidee?
xaaladda hadda ilaa galabta way yaro degan tahay inay maaragtay la fali karo maaragtay sacad walba inay maaragtay wax iska bedelaan maaragtay saawa hadda laakiin way yaro degan tahay. waa fashilin la fashilinayo maaragtay wejiga labaad iyo hirgalka ka bilaaban lahaa la fashilinayo maadaama meesha keliya looga soo kala qaaday ama inay ka bilaabato la rabay degmada ceelbard ay tahay.
dagaalka ceelbard ka dhacay ee u dhexeeya ciidamada dowladda ayaa kusoo beegmaya xilli laba maalin ka hor magaalada Barawe ee caasimada Koonfur Galbeed uu ka dhacay iskoorimaad u dhexeeyey ciidamada daraawishta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo ciidamada milatariga dowladda federaalka Soomaaliya, wuxuuna dagaalkaasi saameyn ku yeeshay nolosha dadka magaalada Barawe ku dhaqan. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.